siyaasiga rugcadaaga ah ee xildhibaankii hore ee deegaanka Duujis Mudane Xuseen Macalima ayaa si weyn u soo dhaweeyey isku shaandhaynta madaxda gobollada dalka ee uu sameeyey madaxweyne Mwai Kibaki, taasoo uu ku sheegay in ay mas-uuliyiintaasi yihiin madax waxqabad leh.
Reshuffle-kii uu sameeyey madaxweynaha aad iyo aad buu u wanaajiyey, maxaa yeelay sidii aan akhrinay idaacadahan ka dhagaysanay, ragga loo dhiibay mas-uuliyadda waa rag mas-uul leh oon u leenahay aqoon, aan u leenahay oo weliba aan aad iyo aad rajo weyn oga qabno inay ummadda ay hogaamiyaan si fiican, khaasatan guddoomiyaasha gobollada Rift Valley iyo North Eastern iyo kuwa kale la magacaabay. Waa dad aad iyo aad khibrad ama u leh ama shaqada muddo badan soo wadeen.
Sidoo kale xildhibaanka wuxuu sheegay in guddoomiyaha loo soo magacaabay gobolka waqooyi bari ee Kenya, Mr. Ole Serian, uu yahay mid laga dhowrayo inuu keeno isbeddel xagga horumarka iyo nabadgelyada ah.
Hadda ninka loo soo magacaabay waa nin aan nafteyda aan aqoon u leeyahay, oo horena la shaqeyn jiray gobolkan, ka shaqeyn jiray magaalada Garissa, magaalada Mandera, meelo badan oo ka shaqeeyaan garanaya. Marka ninkaas rajo weyn maa ka qablaa inuu isbeddel ama xagga nabadgelyada iyo horumarkaba ku saabsan inuu wax ka qabanayo, maadaama uu yahay nin mataqaana ka tirsan qolooyinkan xoolo dhaqatada oo garan karo dhibaatada gobolkan ay soo food saarto markastaba.
Mr. Ole Serian, oo haatan loo soo magacaabay madaxa gobolka waqooyi bari ee Kenya, ayaa sideetameyadii ka soo shaqeeyey qaar ka mid ah degmooyinka gobolka waqooyi bari sida magaalooyinka Garissa iyo Mandera, isagoo ah sarkaalka degmada ama DO District Officer, waxaana uu khibrado u leeyahay la shaqaynta dadka reer guuraaga ah iyo xallinta khilaafaadka iyo isku dhacyada ka dhasha xilliyada abaaraha ah, maadaama uu ka soo jeedo qowmiyad xoolaley ah. Hashim Ismaaciil Koosaar, NFD Online, Garissa.